ZLatestMusic.com.
It's a brand new Zone Boy Baza, Ja Boy Crossfire. Zila basari, mona pela kutezinge matari. Kuna ninili papari, nili kutele nifa kwa wasupari. Hey, lika kiso, konjika muso, niwa muso fawa wapala so. Yekite muso, ya waka muso, keni fosa kahaku sana tuso. Wakivame baluna, zava swanela kusina ze baluna. Niko kumwisi fela kuluna, japoe, luba fesi kora siluna.
Aha,
jopo finisha.
Zila hae kajen
Mahema pokola Mahema dokota Mahema usi Mahema lena kapela
Happy women's day Nina zila basali kajen
Happy women's day
Nina zila basali kajen
Mufu yozwi boma Mufu yozwi boma
Oma e presidenti
O my dear, O my pilot in the lawyer. Happy women's day.
Ima kukwe, amote vikiliza ziramina.
Mahema pokola, mahema dokota.
Mahema usi, mahema lena kafela.
O mabaka.
Amutabele imba, kakole mashainda, makanduka sitinda
Stenge kise, amutame ima, ina yafa mukiti mubine ima
Mupepile yale nilisa falale kona kuwea na skwala Mupepile yale nilisa falale kona kuwea na skwala
Kiliza
zila hae kajeni
mwani
Mahema pokola, mahema dokota Mahema usi, mahema lena kafela
Happy women's day,
nina zila basali kajeni
Happy women's day,
nina zila basali kajeni
Mufu yozwi boma Mufu yozwi boma
Presidenti, omae minisita
Omae ndira iba, omae pailoti niloya Happy women's day
Ima kukwe, amote vikiliza ziramina
Mahema pokola, mahema dokota
Mahema usi, mahema lena kafela
Finish. Zone Boy. basa. Aha. Hey, kacheno basi divisa, denizi basi sikaba vinisa, kumpoke siva tinisa, fava kasi vina konji havusa. Hey, faki kucha kukula, hakuna za kukula, sisapo kusi kukula, misibihevu konji kuku sikula. Luwa tomozi kwa pilu, misipina kona dilu, kapa kubinwa spelu, mukiti na ulirwa metoma fubelu.
Afuyolwe,
aha.
Kilizazila hae kachen
Mahema pokola, mahema dokota Mahema usi, mahema lena kapela Happy Women's Day,
nizazila basali kachen
Happy Women's Day,
nizazila basali kachen
Mufuyozwi boma Mufuyozwi boma
Presidenti, omae minisita
Omae ndila hiva, omae piloti ni loya Happy Women's Day
Ima kukwe, amutabi kiliza zira nina
Mahema pokola, mahema dokota
Mahema usi, mahema lena kafela
Mutandalo dosho Jamani kiwani Jamani mufuti Jaboy Cruz
SaidLatestMusic.com
KD no mavuto Konyage tuvalanga
safe
Modizo